What a world, a world full of peace and cheese. What a world, government now legalize cheese. Just imagine, perform, mumwa puna ganja tea. We imagine no TEC. Olo uli na green, yo we puff, stressy pressure mihine. Vatyalari ni wakola mbaka vatyalirine. Chipangapo hili yose kamba yako bine. Chikulu chape ni sata olo yafa bine. Ina department place. Bine ni sata wangambira na macheki. No need to conquer, tifuna kuwina break. Timenya ngondo wipo ni mahai grade. No offense, usakalenga titi zondane. Sini mayendera moneka nienda na mbale. Osa kuida wa family usalenga ntuale. Awukamba popo anji mbale.
Azembe enza chemushe boy. Azembe enza chemushe.
Leo you.
Azembe enza chemushe boy. Azembe enza chemushe.
Just imagine.
Azembe enza chemushe boy. Azembe enza chemushe.
Imagination.
Azembe enza chemushe boy.
Kanisa mova zina pishi sapo wa gripa murenti. Ni kama no more than landlord ni wa matizi. Sama itapa mushe all over shpeki. I choose to be home gati kulipe makreti. Just me and B ya tu boba. Na kaglas kawaini pachi sofa. No tipo sonda na viku monga na kolwa. Tipo alinako kama no moya. Ati vivi pia ve mwako ntababa. Kulipe kwa fiku peleka ni musafa. Aweleza wa mulinga nyanae kama no more achi. Lipo na vifu pali grandma. When you see me kulo na ewa fefe. Just take off my clothes muni susike mumwembe. Nimwe, hamwe, umwe. I can only imagine mugonelo kube. Nima vela tulo nikankala soba. Lini nipa matanta ya rota. Vote nifakile ni chakolo of the year. I'm in love with them photos, not my baby.
Haku. Azembe enza chemushe boy. Azembe enza chemushe. Azembe enza chemushe boy. Azembe enza chemushe. Azembe enza chemushe boy. Azembe enza chemushe. Azembe enza chemushe boy. Azembe enza chemushe.
She, hila samsi asia. Wafresh Isaac Ipachonkwe. Boss Brian Bewe asia. Ella Platinums, Rashmaya, DJ Young Stash, na menyani papeta uke, Sento Pachongwe, Achere Mafashio, Ella Safe G, The Rwanda Machine, One Mulo, DJ One Cliff, Uncle Joe, big ups to you.
Promotion.